Yo, Lace T, Manju F Chano, yeah. Kila nkirap wanasema na sound katamaduni. Pepo uvumi kwangu sababu ya uwezo duni. Uwezo kubuni mfupi kama vazi la suni. Etu anasema Fei hawezi kutema ngumi. Dao dipeli na stika, sikia mikito kwenye speaker. Haters wamepigika mistari na yo yandika mika. Sikunje dita sauti yangu inapostika mikito. Na mina pita popote sauti na kuita. Wote wadogo bado sikiza easy flows ina control kama kado. Upseke is your surprise do kado ease. Nye mkona pressure me I still feel at ease. Miss all black hila YIPs. Niko free kwenye he style. Mina kili nyingi zede kala XY. Na flow mdogo mdogo kaniko kwa 8 miles. Haters ya chanune cheki wana wana fly.
Joint Manju F na Chano.
Hip hop.
Hip hop ziku sio na mfano. In the rap. Joint Manju F na Chano.
Hip hop.
Hip hop ziku sio na mfano. In the rap. Joint Manju F na Chano.
Hip hop.
Hip hop ziku sio na mfano. In the rap. Joint Manju F na Chano.
Hip hop.
Hip hop ziku sio na mfano.
Ni ukweli na wakeka kama TBS1. Na wabamba na washika kote bada viswani. Mi sina mpenzani Chando number one. Na skike wani suwa na bana. Tosipu nisikia crowds tunisikia radio flani. Yuzi ninavyo wabamba wananijua mini. Nani mindo msani wakweli. Ninajia mini najua nafanya nini. Nipo makini na fani sio utani. Kwane kitu gani mchizi natema madeni ya thamani. Kupita yote duniani. Hip hop is greater homie for you. Na mtakoma mwaka huu, hake nani na huu, domwazo tu. Mambo juu kwa juu, sio tena kama zamani. Sikuizi ni raha tu, na machizi mtaani. Tunakula vitu, steam za mjani kichwani. Si tupo huu, kuna mambo yetu. Kevyetu watumfagili, mtu auseo wana kwetu. Auseo wezetu, wasopenda mambo yetu. Wenye choki roza kutu, ukiwaona kama watu. Umegeuka machatu, mazombi mavampire. Wanameza watu, wawahoni hati haya. Hawa watu, so watu, ya ma watu wabaya. Wanaweza kujipendekeza wanakufanya vibaya.
In the rap, joint Manju F na Chando.
Hip hop.
Hip hop ziku sio na mfano. In the rap, joint Manju F na Chando.
Hip hop.
Hip hop ziku sio na mfano. In the rap, joint Manju F na Chando.
Hip hop.
Hip hop ziku sio na mfano. In the rap, joint Manju F na Chando.
Hip hop.
Hip hop ziku sio na mfano.
Manju F mindo mtanza. Nia ya dhati na shikilia ingawa sitoki ya kangela bado ni mtanga njia upeo unafifia. Bele sipa jui maisha bole ya nauzo ila bado sinunui. Maisha ni mapito na pita kama kipofu. Sivuka iki kijito na mito inanipa hofu. Saka pepa tozi pozi za nini kataa. Nyuma sepa sali mola kukowe na mabala. Viongozi ni panya na ngata na kupuliza. Ukistuka wanachofanya kuna walichobagiza. Jua linapochomoza paka utosini kujituma ndo cha kwanza fanya kazi lo amini. Rap sio huni acha kuige vya kubuni kanuni. Utunzi duni masela tumesha gushi. Na jamini na kata kwenye vilimi. Hata kama ikibuma luka nyuma kisha pushi. Ya yeah, uvivo mawazo sina. Mwishi toka mwanzo wacha nifike kwa vina. Vipi nipate mi fungu la kukosa. Mungu nifate ya menipa fungu la kutosha.
In the rap, joint Manju F na Chando.
Hip hop.
Hip hop ziku sio na mfano. In the rap, joint Manju F na Chando.
Hip hop.
Hip hop ziku sio na mfano.